tulire mwami ekintu kyendabye bufumbo bwaffe buno butuuse okulema kubuulire mwami ekintu kyendabye bufumbo bwaffe buno butuuse okulema ebintu si bingi nnyo ebinabulemya naye gwe mwenge gonya ogwo gwakasattiro olunywako bw'oti ofuuka kirala tinatakumanya agenda kunyeenyeza mutwe abantu bangi nnyo bagukozesa naye tebeeyisa nga nkwe engeri gy'olimu olugukombako bw'oti n'olera embuka n'oyogera ebya wano bimalayo nakuutirwa ebingi nga nzigy'omumwo kati ntuuse okutendererwa ebintu bingi nnyo bye nzizendeka naye nga byebisangibwa mbafumba b'oluberera oyingira ttumbi nga gakusibye n'oyugumya oluggi ng'omuntu omubi bwenyanguwa okujja nkuggulirewo ate nno nangira abasajja be mbadde nnina ate nno bwe ndwayo n'obikonjera yo n'omukazi wa ngeri ki maama tammanyi bw'oyingira mu nju n'otujonyesa abo abaana n'obazuukusa ebintu n'obirinnyamu n'okuba enzigi ezo n'ozikamala naye ogwo mwenge gwa ngeri ki ogukugomosa n'oyogera ebyawa n'obimalayo gwe nakolera obugonvu mu ngeri emala kyokka obugonvu bwe nakola n'otobumanya nakulaga omukwano ne mpitiriza mukwano gwe nalaga n'otogumanya kino otogamba nti nkyogeza nkiso wabulaga emazima amatuufu ag'enkukunala olijjawo omukazi n'akutuulira ozingo kyusa kunywa ye eyakasattiro sigaana kunyosaanira ogunywe naye weegerere ng'ogwo ogutakudibye sigaana kunyosaanira ogunywe naye erowooza ku nfunayo n'ebinaddawo kyokka abasajja mweyisa bubi kuba omukazi bwagamba n'owaganyala ebintu bingi nnyo bye nkulabula kyokka ggolo obunyomi bwammwe ng'obigayirira tunuulira abaana katonda batuwa biseera eby'omumaaso banaaba batya senga bagunywa okusooka bali bagunywa eggwanga lyaffe lino lyandiweddewo senga weenywera omwenge guno weesiriikira nandibadde atenze nkuvunaana ki naye omuntu n'onywako n'otugomosa ne ntuuka n'ogamba nti senga baddeyo kaakati amagezi amangu ge nkuwa bw'otokyuse ku nnywayo ne ntuuse